maisha moyo wangu, nilidhani upenda ni wa milele. Yeah.